ngalendlela.
We thank the Lord that once again he's brought us together like this.
Sasingazi ukuthi kohambe kube njalo.
We never imagined it that it would be like this.
Singaqhubeki nakho konke ngisacela sithandaze.
Now before we carry on, let's pray. Our God, our Heavenly Father, we invite you to be in our midst. And Lord, wherever the people might find themselves that are listening, may you speak to them. And Lord, wherever people might listen to the radio or see on Streamline, that you would be with them.
Amen.
Amen.
Ngalezi nsuku ngizothi kwaZulu sigqemeke ingozi engayiqiwantwala.
Now, here in these days, something happened amongst the Zulu nation which doesn't usually happen.
Hanjele ubayete ingonyama ebebe futhi be ubaba wethu.
In actual fact, our king has passed away, and our hearts are broken because for us he's also our, not only our king but our father.
Ibidunguzela, idunguzela, saba nethemba elikhulu ukuthi izoba ngcono.
And with time, when he wasn't well, things were up and down, and came a time where they said, no, it seems everything is much better.
Uma sesizwa-ke manje ukuthi awu, use inkosi simthathile, awu, sabona ukuthi ungangezwe, awu, njengoba sikhalela indlu nkulu yonke namakhosi asendlu nkulu wonke siwakhalela nesizwe sonke sisikhalela sikhala kanye nani.
And then within a short time we heard, no, God has taken him, and so we mourn for the royal family, for all the nkosis that belong to the royal family, and we also mourn with all those of the Zulu nation.
Kufe imbiza. Ingane nje namhlanje zazi ukuthi imbiza yini, sife ufa lwembiza kusho ukuthi sihluphekile.
In other words, we are very troubled with that which has happened.
Ngoba khumbula sihamba nabanye siyosho ukuthi la kwasiza abantu kunesiphithiphithi.
I remember at one time we went with others to report to him about what was happening here at the mission. And with all the things that were going on here, and we told him and we lengthily described everything that was taking place. And then he answered and said, but how do they want to take Reverend Stegen, what belongs to him, or what God has given him, because he was chosen by God, and that which he has was given to him by God. And then he said, they've got jealousy.
Why set us kuleke khona lapho wakhuleka yena uqobo lwakhe umthandazi omude.
And there and then he said, let us pray. And he prayed a lengthy prayer.
Lokho kwasenza ukuthi siphume idolo liqinile sithembile ukuthi lo mkhuleka uthandazayo ngoba sawuza ukuthi ufikelele enkulunkulu.
Because when we left there, we felt strengthened as we felt that God had heard that prayer.
Manje sambona kuNkulunkulu emva kwaleyo mthandazo njoba nabazalwane nabakhonza nathi nabangakhonzi nathi bebekhuleka sabona uNkulunkulu uphendula lo mkhuleko.
And also in the meantime there were those that belonged to the church, those that were outside the church that were praying for this work, and just after that we saw God taking over and working.
Mina kaku bekuneka ukuthi ngezinye ikhathi ngoba ngangiqala ngeminye iminyaka ukumchawula engaphatha umngane ngathi ewu isandla sami ngeze ukusigeza namhlanje.
Because I had the privilege one day while I was with him that he gave me a handshake. And being a younger person at that time, I said to myself, well, if it could be true that if I could just not wash my hand, in other words, that blessing he gave me by greeting me, that I would be able to keep that.
Benkosi ngempela ehloniphekile futhi ehlonipha siyibona ingonyabo bayethe simbona ongangezwe ngishingane encane beqhawula konke lezo zinto bese sithi awu Zulu silahlekelwe sonke ndlunkulu silahlekelwe wonke nondlunkulu namazinyane silo sikhala kanye nani.
And so he was a real king, a father of the nation. Whoever he met, even young people, children, he would stretch out his hand and he would greet them. So he was the same to everybody. So we say to the royal family and to his children, the prince and princesses, to say, we mourn with you, we've lost a hero.
And
so Reverend Stegan also passed on the message to say that he mourns with them and that he's really heartbroken. He cries with the nation because he knew the king very well. They were friends.
At a certain time
when the king visited the reverend when he wasn't so well, just to come and see him.
And when
the Reverend Stegan's wife, the mother of Holda, passed away, he wasn't at the funeral, but he came afterwards just to give his sympathy.
And
then I saw that he was a king of all the people. And allow me just to say this. One day when we were in Durban and we were there concerning his birthday, I knelt down. Knelt down before him. And then I knelt down and said, Bayete, hail king, you king of the Zulus. But I say today also, he was Bayete, that's how they would call him and respect him. And he wasn't only for the Zulus, but also for the white nation. He said to me, how do I say that? Why do I say that?
Ngithi Bayete bafuna ukuthatha amaplazi.
And then I said, Bayete, king, they want to take away the farms.
Bafuna ukuthatha namabhizinisi abo.
And they want to take away their businesses.
Manje ke angithi bangaphansi kwakho Bayete.
And then I said, Bayete, king, these people are all under your jurisdiction.
And
then he called Prince Mangosuthu, Prince Buthelezi, Shenge, he called and they spoke alone. And I said to him, O king, you're not only the king over your own people, but because you rule over the land, you are the king of all the inhabitants. Whoever lives on that land, you are their king. And then somebody else wanted to come and greet him, and he said to that person, just stand aside for a while. I've just talking here to Mr. Dube.
And
there and then, Shenga, Prince Buthelezi said to me, listen, you've touched something in the king's heart. And then, in other words, I put the stick in and I touched a mamba, a black mamba that was in its hole, and I I awoke it.
Ngoba phela abakadube nabakamkhize nabakangqobo ibona babeluleka isilo uShaka.
And you must also remember that Dubes, the Mkhizes, and the Ndlovus. And the Ngobos, they were the advisors of King Shaka.
In other words,
when one of these three surnames come and they speak to the king, he lends them ear and he listens to what they say.
Bazinyane esilo dlunkulu yonke mazulu wonke silahlekelwe kakhulu kodwa sithemba ukuthi ngalokho uNkulunkulu yakusisiza.
But I would like to say to the royal family, to the royal household, the young people, the children, and to the nation, I say we've lost somebody of great worth.
Namhlanje ke inkonzo siyiphathela umkhwenyana wakwaStikeni uNico Busman.
Today the service will be held by Nico Busman, who's a son-in-law of Reverend Stegen.
Our hearts and my heart resonates with that what Baba Dube said.
Inhliziyo zethu nenhliziyo yami iyavumelana nalokho asekushilo Baba Dube.
We have lost a king.
Silahlekelwe isilo.
And even though I have a white skin, I see him as my king as well.
We are sure ukuthi noma yena noma enejwabu elimhlophe kodwa naye ulahlekelwe inkosi yakhe.
Being here in Zululand, working next to the Zulus, he's our king as well.
Silage kwelika mthaniya kwela kwaZulu sisebenza nabo seduze kwa inkosi nathi silahlekelwe inkosi.
And so we pray that the Lord will give especially the family the strength that they need.
Siyathandaza ukuthi inkosi inikeze umndeni amandla ewadingayo.
And that the Lord will be with the nation.
Nokuthi inkosi ibe kanye na inkosi uJesu benayo ibe nesizwe sonke.
These days I was busy with something and a thought came to me.
Khona bengimatasa nakho kulezi insuku kwase kufika umcabango.
And I thought, where we read in Acts about the disciples and other people, 120 of them, being together and filled with the Holy Spirit.
Ngacabanga ngabafundi benkosi kanye nabanye ababe nabo beyikhulu namashumi amabili behlangene begcwaliswa ngomoya ongcwele.
And as I thought about this event,
lapha ngicabanga ke ngaleso sehlo,
another thought came to me.
Kwase kufika omunye umcabango futhi.
They must have been in perfect unity.
Kufanele ukuba babe nenhlanganyelo ngaleso sikhathi epheleleyo bemunye ngokupheleleyo.
There was something special that must have been between them that day.
Kukhona okwekhethelo engibona ukuthi kwakukhona phakathi kwabo ngalolo suku.
And so I took the book of Acts and I started reading.
Ngase ngithatha incwadi, ngithatha iBhayibheli ngafunda incwadi yezenzo.
And as it came to me, it confirmed the thought that came to me.
Lapho ngifunda kwase qinisekiseka lo lemcabango ebengifu ebefikile kimi.
And that's what I would like to speak about today.
Yilokho ke ngifisa ukukhuluma ngakho namhlanje.
Let's still pray.
Asithandaze.
Lord, as we open your word, we pray that you will please bless it.
Kosi njengoba silivula izwi lakho siyakhuleka sicela ukuthi ulibusise.
And that you will speak to each one of us through your words.
Ukhulume nalowo phakathi kwethu ngalo izwi lakho.
And even though we are nothing, even though we feel weak, but Lord, that you will speak.
Noma ngabe sizizwela singelutho, sizizwela sithakathaka.
We pray this.
Kodwa wena Nkosi khuluma nathi.
We pray this for your name.
Siyakhuleka sicela konke lokhu ngegama lakho.
Amen.
Amen.
So I'd like to read a few verses from Acts 2 verse 1.
Ngifisa ukufunda ke indima ezimbalwa esahlukweni sesibili kuyincwadi yezenzo. So funda kusukela endimeni yokuqala.
And when the day of Pentecost was fully come, I'm reading in the King James Version, they were all with one accord in one place.
Kwathi sekufikile usuku lwePentecost, bonke babebuthene ndawonye.
Some translations say it a little bit different, but I prefer this one, and that's why I'm reading in the King James. And suddenly there came a sound from heaven, and as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting.
Amanye amahumusho ke akubeka ngenye indlela, kodwa ke ngikhetha leli humusho engifunda kulona. Indima yesibili, ngokungazelele kwavela ezulwini inhlokomo kwangathi eyokuvunguza komoya onamandla. Yona yagcwalisa indlu yonke ababehlezi kuyo.
And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them.
Kwase kubonakala kubo izilimi ezahlukaneyo kungathi ezomlilo, zahlala phezu kwalowo nalowo kubo.
And they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance.
Base begcwala bonke umoya ongcwele, baqala ukukhuluma ngezinye izilimi njengalokho umoya wabapha ukuphumisela.
And they were dwelling at Jerusalem Jews, devout men out of every nation under heaven.
Kepha kwakukhona abaJuda abakhile eJerusalema, amadoda akholwayo evela ezizweni zonke eziphansi kwezulu.
Now when this was noised abroad, the multitude came together and were confounded because that every man heard them speak in his own language.
Kwathi kuzwakele lo mdumo, uquqaba lwabuthana lwaphithiza ngokuba kwaba yilowo nalowo wabezwa bekhuluma ngolimi lwakubo.
And they were all amazed and marveled, saying to one another, behold, are not all these which speak Galileans?
Bethuka bamangala bathi, bheka bonke laba abakhulumayo abasibo abaseGalile na?
And how hear we every man in his own tongue wherein we were born?
Yini pho ukuba sonke ngabanye sizwe ngolimi lwakithi esazalwa nalo na?
Let's just read verse 1 again. And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place.
Angisiphinde sifunde indima yokuqala. Kwathi sekufikile usuku lwePentecost, bonke babebuthene ndawonye.
The Afrikaans Bible uses the same word, that they were in one accord, they were eendragtig.
No limike lwe Afrikaans lusebenzisa amazwi amagama afanayo, babe munye.
But that which came to me, something was special on this day.
Kwafika lokhu ke kimina okube okwekhethelo ngalolu suku.
Something was different, not just a group of people talking together, being in one place.
Kukhona okwakwehlukile kulokhu kuhlangana kwabo. Kwakungekho nje ukuthi abantu abanhleli abahlangene ndawonye bexoxa.
Something very special, but also very significant.
Kukhona okwakuhlukile kusemqoka nokho kulokhu kuhlangana kwabo.
And if you read in the concordances, that says They were of one mind.
Umufunda kwesinye isichazamazwi seBhayibheli kuthiwa bonke babe mqondo munye.
To be in one accord, an accord is an agreement. They were in one agreement.
Bekuvumelana kunye.
Being in one mind, thinking the same.
Bemqondo munye, becabanga ngokufana.
Not just talking the same.
Kungayikho ukuthi baxoxa nje baxoxa into efanayo.
Not just sharing.
Kungayikho ukuthi bacobelelana nje ngokuthize.
But it was like their minds were one mind.
Kodwa imiqondo yabo ihlangene bemqondo munye.
And after that, the Holy Spirit came down.
Emva kwalokho ke wayesehla umoya ongcwele.
After they were of one mind, the Holy Spirit was poured out.
Emva kokuba bemqondo munye, wayesehla umoya ongcwele wethululwa phakathi kwabo.
Just think of it.
Awucabangisise kahle lokho.
Before the Holy Spirit came down, they were one.
Ngaphambi kokuba umoya ongcwele ehle, babe munye.
I think it's very significant.
Ngicabanga ukuthi kusemqoka kakhulu lokho.
That they needed to be one for the Holy Spirit to work.
Ukuthi babe dinga ukuthi babe munye ukuze umoya ongcwele asebenze.
It was not always like this.
Kwakungenjalo ngazo zonke izikhathi.
Matthew Henry says, and here they were with one accord. We cannot forget how often, while their master was with them, there were strifes among them.
Obunye kuMatthew Henry ongumchazi weBhayibheli uthi babe moya munye laba bantu akumangaziki ukuthi kwenzeka lokho kwenzakalayo.
Who should be the greatest? But now all these strifes were at an end. We hear no more of them.
Ubani omkhulu na? Yonke leyo mshikashika yaphela yanyamalala. Sezwa ilo nalowo.
They had prayed more together of late than usual, and this made them love one another better.
Babe khuleka ndawonye kaninginingi. Lokho kwenza ukuba bazane kangcono, bahlangane babe munye kangcono.
By his grace, he thus prepared them for the gift of the Holy Ghost.
Ngomusa wakhe wabalungiselela isipho sikamoya ongcwele.
Prepared for the Holy Spirit.
Belungiselelwa umoya ongcwele.
By their unity.
Ngokubunye babo, ngokuhlangana kwabo.
Now let's think of it. Earlier, they were with the Lord.
Akesicabangisise lokhu. Ngaphambi kwalokhu babe nenkosi, babe nayo inkosi.
Physically, they were with him.
Benenkosi, bebonana nayo amehlo namehlo.
But they were not one.
Kodwa babe ngemunye.
It's possible that you can be in the Lord's work, you can see his miracles, you can experience it, but that there's not unity.
Kungenzeka ukuba ube semsebenzini wenkosi, ubone futhi ukusebenza kwayo, kodwa kutholakala ukuthi ubunye abukho.
It doesn't mean that if we're in the Lord's work, we are in unity with our fellow brother and sister.
Akuchazi ukuthi uma sisemsebenzini wenkosi ndawonye, lokho kuchaza ukuthi simunye nomfo wethu nodade wethu.
But here Matthew Henry said they were prepared for that gift.
Kodwa lapha ke uMatthew Henry uthi balungiselelwa leso sipho.
Before the Holy Spirit could come down, there had to be unity.
Ngaphambi kokuba umoya ongcwele ehle, kwakufanele kube khona ubunye.
And if we can just grasp this one point.
Masingabamba nje leliphuzu.
I wish I can just say it 10 times and then close the service.
Ngiyafisa ukuthi ngathi ngingaliphinda-phinda, ngiliphinda-phinde bese ngiphethe inkonzo.
Or maybe 100 times if it's necessary.
mhlambe ngiliphindaphinde izikhathi eziyikhulu uma kudingekile.
After they were one, the Holy Spirit came down.
Emva kokuba kade bemunye wayesehla ke uMoyengcwele.
They were blessed with a gift of the Holy Spirit.
Babusiswa ngesipho sikaMoyengcwele.
120 of them together.
Ikhulu namashumi amabili baba abantu.
Matthew Henry asked, "Would we have the Spirit poured out on us from high?"
Uthi kuMatthew Henry, besingawuthola yini, besingamthola yini umoya ongcwele ehliselwa phezu kwethu evele ezulwini na?
Let us be all of one accord, notwithstanding variety of sentiments and interests, as no doubt they were among those disciples.
Masibe munye sonke, hayi ngokuma ndawonye nje ngokuhlangana ngaleyo ndlela. Kodwa singabantu abahlukene kodwa sibe munye.
They also have had different interests.
Yebo, bebe neyifiso ezihlukahlukene.
Different gifts, different things they like.
Nezipho ezihlukahlukene nezinto eziningi ezihlukene abebeyithanda
nalowo. Every day to day, different ways they would do it.
Mhlambe bebengenza izinto, bebenza futhi izinto ngokuhlukahlukana osuku nosuku.
But spiritually they were of one mind.
Kodwa ngokomoya bemqondo munye.
It is said today that among some Christians there are no unity.
Kuyadabukisa ukuthi kulesikhathi esiphila kuso phakathi kwamaKristu abukho bunye.
But yet some Christians think one day when we go to heaven that will unite us.
Kodwa amanye amaKristu acabanga ukuthi ngolunye usuku mase sifike ezulwini sesiyohlangana ke sibe munye
khona. Even though we are not one now, but one day we'll be one.
Noma singemunye manje kodwa ngolunye usuku siyoba munye.
That's a hoax.
Ifiso nje ke leso.
If we are not one on this earth, we are not going to the same place.
Uma singemunye sila emhlabeni asiyindawonye.
If we are not one on this earth, we are going to different places.
Uma singemunye sila kulomhlaba siya endaweni ezahlukene.
The Lord is not going to unite us one day in heaven.
Inkosi ngeke isihlanganise ngolunye usuku nje sesisezulwini.
Think of that. Is there any fellow Christian where you can say, "I'm not one with that person"?
Awucabangisise kahle lokhu. Ukhona nomunye umKristu ongasho ukuthi awumunye naye.
Be aware, maybe he's the one that the Lord finds favor in, and I will be the one left out.
Awubukisise kahle lokhu. Mhlambe yilowo inkosi eyomamukela wena ulahlwe.
It is of utmost importance that we are one. One in mind, one in spirit, in one accord.
Kusemqoka kakhulu kuba sibe munye ngokomoya, sibe nhliziyonye.
D.L. Moody said, "I have never yet known the Spirit of God to work where the Lord's people are divided."
Uthi ke D.L. Moody, akaze abone kusebenza uNkulunkulu lapho abantu behlukene khona beyinhlakanhlaka.
If we are divided, God's Spirit will stop working.
Uma sihlukene, umoya kaNkulunkulu uzoyinqamuka ukusebenza.
If I'm not one with my fellow Christian, don't expect God to work.
Uma ngingemunye nomKristu wa umKristu engikhonza naye, uNkulunkulu ngeke singalindele ukuthi uzosebenza lapho.
I'm reading from a sermon from Charles Spurgeon.
Ngifunda ke njengamanje intshumayelo kaCharles Spurgeon
from 1866.
Ayishumayela ngo-1866.
And he reads the verse we find in John 17, verse 20. I'll read it here.
Ivesi esilithola John 17, verse 20. Uzolifunda.
"Neither pray I for these alone, but for them also which shall believe on me through their word, that they all may be one, as thou, Father, art in me, and I in thee, that thou also may be one in us, that the world may believe that thou hast sent me."
Uthike lapho angiceli laba bodwa kepha angiceleli laba bodwa kepha nalabo abakholwa yimi ngezwi labo ukuba bonke babe munye njengalokhu wena baba ukimi nami ngikuwe ukuba nabo babe kithina uze izwe likholwe ukuthi wena ungithumile.
And if you go and read it in John, you'll find that this prayer was prayed in a very difficult time.
Manje umufunda ke lapha kuJohane uyathola ukuthi lo mkhuleko inkosi yawukhuleka ngesikhathi esinzima.
I'll read here what Charles Spurgeon said. The most tender and touching prayer of the Master contained in this chapter opens up to us his inmost heart.
Uthi ke uCharles Spurgeon ke lo mkhuleko okhulekwa lapha uyathinta enhlizweni.
He was in Gethsemane and his passion was just commencing. It was a difficult time.
Uthi ke wayeseGetsemane ukuhlushwa kwakhe kuqhubeka kwakuyisikhathi lesi esikhethekile semqoka.
He stood like a victim at the altar where the wood was already laid in order and the fire was kindled to consume the sacrifice.
Wama engohlushwayo e-altare nomlilo ulungiselelwe ukuba umshise.
Just before he was crucified,
ngaphambi kokuba abethelwe,
he still prayed, "Let them be one."
Kodwa uJesu sathandaza sakhuleka uthi mababe munye.
It is significant, beloved, that the Savior should, in his last moments, not only desire the salvation of all his people, but should plead for the unity of the saved ones, that being saved, they might be united.
Uyakhuleka noma umsindise kuleso simo esinjalo, kodwa uyanxusa ukuthi mababe munye babe ngabahlangeneyo.
He was not satisfied that the members of his body should each of them be saved as a result of his death.
Wayengenelisiwe nje ukuthi amalunga omzimba wakhe asindiswe nje kuphela ngokufa kwakhe.
But he must have those members fashioned into a glorious body, unity lying so very near to the Savior's heart at such a time of overwhelming trial.
Kodwa kuba bakhazimuliswe emzimbeni wakhe nangaso leso sikhathi esinjalo.
This must have been held by him to be priceless and beyond all price.
Lokhu kwenzeke kube kuyinto engenalo inani ongalibala njengomuntu.
Charles Spurgeon says, among others, there is the bond of the same origin. We are serving the same God. How can we not be one?
Uthi ngaphambi ngale kwalokho phakathi kwabanye kukhona ukuhlangana nobunye. Sikhonza thina uNkulunkulu yedwa. Kungaba ngasizathu sinike ukuba singabi munye na?
Every person who is a partaker of the life of God has sprung from the same divine Father.
Wonke umuntu onenhlanganyelo nomzimba kaNkulunkulu kuyakho lowo muntu akuchazi ukuthi kukhombisa ukuthi akamilile kuyena uNkulunkulu qobo lwakhe.
And the danger, dear friends, as I've said, if we are not united, even though maybe we were united, if we are not united, God will stop working.
Ingozi ke lena zihlobo zami ukuthi uma singemunye noma ngabe ngaphambilini besimunye kodwa uma singasemunye uNkulunkulu ngeke asebenze phakathi kwethu.
Are we of one mind?
Ngabe thina simqondo munye na?
Can we say that we are in one accord?
Singasho yini ukuthi sinhliziyonye?
Now listen what Charles Spurgeon says. Oh, say you, but there are many Christians in the world preaching this and that and the other.
Kodwa uCharles Spurgeon uthi maningi amaKristu emhlabeni ashumayela lokhuya nalokhuya nalokhuya.
I am saying nothing of them or about them.
Uthi ke akasho lutho ngabo nangabo.
I am saying nothing about those who merely cling to the church.
He's
not saying that every single Christian must be united. And it won't be like that. So he says, I'm not speaking to those who merely cling to the church. I am speaking of the elect. He's speaking of those whose whole heart is in it.
Ukhuluma ngalabo abanhliziyo zabo zikukho ukumkhonza uNkulunkulu.
He's speaking of those who's prepared to give everything.
Labo abazimisela ukunikela ngakho konke.
I'm speaking of the elect, the precious ones, the simple-minded Christ-taught men and women.
Ngikhuluma ngabakhethiweyo labo abanqondo zabo zikukho kumkhonza uNkulunkulu abesilisa nabesifazana.
Just listen how he says it.
Awulalelisise ukuthi ubeka kanjani.
The simple-minded Christ-taught men and women.
Labo abamqondo wabo uyakhanya usekumkhonzeni uNkulunkulu abesilisa nabesifazana.
Maybe that's our problem. We think too much.
Mhlambe inkinga yethu ileyo sicabanga kakhulu.
Maybe we think it must be up here.
Mhlambe sicabanga ukuthi kufanele sibe abantu abaphezulu.
I must be theological.
Kufanele ngibe nginobhayibheli.
I want to be one. I need to say high things.
Kumele ngibe yimi nje ngikhuluma izinto eziphakeme.
But Spurgeon says the simple-minded Christ taught by Christ.
Kodwa uSpurgeon uthi labo abangqondo zabo ziyakhanya nje befundiswa uKristu.
And those who have allowed Christ to teach them.
Laba bamvumele uKristu ukuba bafundise.
Those whose motive and actions are the same.
Abanhloso zabo nemizwa yabo iyafana.
Those are the ones that will be one. True union, which is the answer to our Lord's prayer.
Ubunye beqiniso ilobo obuzoba nempendulo emkhulekweni.
It's an answer to our Lord's prayer in the most difficult time.
Buyimpendulo emkhulekweni siyikhuleke enkosini ngeyikhathi ezinzima.
Dear Christian, what divides you from your fellow Christian?
Mkristo muhle, Mkristo thandekayo, yini lene kwehlukanisayo wena namanye amaKristu na?
What is it that has come in?
Yini lene ngenile phakathi kwenu?
Spurgeon talks about the oneness in judgment.
USpurgeon ukhuluma ngobunye ekwahluleleni.
Oneness in experience.
Ubunye ekondeni.
It's amazing how we experience things different.
But
sometimes I can't understand that spiritually we can also experience it different. Some people say, look how the Lord's working. And others would say, he's dead, there's nothing.
Abanye abantu bathi ake nibuke ukuthi uNkulunkulu usebenza kanjani. Abanye bese bethi awu akukho lutho, kufile nje.
Charles Spurgeon says even our experiences, our spiritual experiences will be the same.
Uthi Spurgeon ngisho nokubuka kwethu izinto sizobuka sizibone ngendlela efanayo.
Where we can see God's working and where we can praise his name together.
Lapho siyobona khona ukusebenza kaNkulunkulu simdumise ndawonye.
What is bringing division in your life?
Yini edala ukwehlukana empilweni yakho?
Let us cast from us every false doctrine.
Ake silahle phakathi kwethu, silahle konke okuyizimfundiso ezingamanga.
Sin will bring division.
Isono siyakudala ukwehlukana.
Let us cast off every false thought of pride.
Ake silahle konke okuyimcabango engamanga.
Enmity.
Enmity if
I don't like the next one.
Ubuta ekuthena umuntu angamthando omunye umzalwane wakhe.
Envy. I want what he's got.
Nokuhaha ukuhahela into zabanye abanazo.
Maybe in material things in a bad way.
Mhlambe izinto eziphathekayo nje impela kodwa ngendlela embi.
Bitterness.
Ubumuncu.
How many has fallen because of bitterness?
Baningi kangakanani abantu abawile ngenxa yokuthi kukhona ukubaba enhlizweni.
Let us cast off every false doctrine, that we whom God has made one may be one before men, as well as before the eye of the heart searching God.
Sibalahle konke okusehlukanisayo okungamanga okungelona iqiniso nakho konke silangazelele sifune lokho okuzosenza ukuthi sibe munye phambi kaNkuluNkulu obuka izinhliziyo.
Dear Christians, our hearts must be one.
Inhliziyo zethu maKristu kumele zibe munye, zibe nye, sibe inhliziyo nye.
Else we fail in our Christian life.
Ngale kwalokho sizokwehluleke empilweni yethu yobuKristu.
In Genesis 13, we read about Abraham and Lot.
Endi esahlukweni seshumi nantathu encwadini kaGenesis sifunda ngo-Abraham noLot.
We all know the story.
Sonke ke siyayazi indaba.
Abraham and Lot was together.
U-Abraham noLot babendawonye.
They were related. Abraham was Lot's uncle.
Beyihlobo futhi u-Abraham wayenguyise ubabomkhulu kaLot.
But yet there was strife between their servants. Not between them, between their servants.
Kodwa nokho kwakukhona ukulwa nokuxabana phakathi kwezinceku zabo noma phakathi kwabelusi babo bemfuyo yabo.
Maybe their servants didn't have the same vision.
Kumbe abelusi babengenawo umbono ofana nowabo.
Maybe not the same convictions.
Benganakho ukubona kunye.
Maybe they didn't share their master's outlook.
Babengazange baxoxe noma bahlanganyele ekubukeni kwamakhosi abo lawo Abraham noLot.
And so there was disunity amongst their servants.
Kwase kuba khona ukuhlukana ke phakathi kwezinceku zabo noma kwabelusi babo.
And isn't it amazing what Abraham did?
Akumangalisini ukuthi lokho kwenziwa uAbraham ngaleso sikhathi.
Abraham said, in my own words,
ngamazwi ami nje uAbraham wathi,
let us rather separate than be divided.
UAbraham wathi kungcono sihlukane sihlale ngokwahlukana kunoba sehlukane sihleli ndawonye.
Just think of it. Let us rather separate than be divided.
Asibe ngcono asihlale ngokwahlukana okungcono kunoba sehlukane sindawonye.
And Abraham was not just prepared to separate, he was prepared to tell Lot, and you choose first the land that you want.
UAbraham wakhetha ukuthi acele uLot kube uyena okhetha kuqala ukuthi uzoya ngaphi.
So that there won't be division between us.
Ukuze kungabibikho ukwahlukana phakathi kwabo.
Sometimes, well, let me say more often than sometimes, we need to be prepared to give up that what I want.
Kaningi siyadinga ukuthi silibe ngabalungela ukuthi alungele umuntu ukuthi ahlukane nalokho akuthandayo yena.
Abraham had dreams, Abraham had a flock. He wanted to grow his flock. He wanted good land. He wanted water.
Wayenamaphupho Abraham enemfuyo edinga amanzi edinga namadlelo nanani.
But yet for them not to be divided, he said, Lord, you can take the best.
Kodwa ukuze bangehlukani ngeinhliziyo wathi, Lord, khetha wena qala ukhethe okuhle ukuthandeka kuwe.
But that let there not be disunity.
Kodwa makungabibikho kwahlukana.
What brings disunity between you and your fellow man?
Yini edala ukwahlukana phakathi kwakho nomunye umzalwane wakho?
It is better that you separate than to live in disunity.
Bungono sihlale ngokwahlukana kunoba siphile ndawonye kodwa sihlukene singemunye.
It is better than one packs his bag and go than living in disunity.
Kungcono ukuthi omunye apakishe izikhwama zakhe ahambe kunoba sihlale ndawonye singemunye.
Because if there's disunity, we lose God's blessing, we lose the Holy Spirit, and we lose His working.
Ngoba uma kungekho ukuzwana siyalahlekelwa isibusiso senkosi.
Let us then rather separate. You go and live for the Lord where you want, and I will live for the Lord where I want.
No munye ayohlala kwenye indawo lapha athanda khona philele inkosi, nami ngihlale kwenye indawo ngiphilele inkosi lapha engikhona.
Because disunity will end the Lord's working.
Ngoba ukwahlukana ngeyinhliziyo kuyanqamula ukusebenza kaNkulunkulu.
I'm reading a short passage in this book, Revival Amongst the Zulus.
Koningxenyane nje ngizoyifunda kule ncwadi ekhuluma ngemvuselelo phakathi kwabakwaZulu.
Chapter 4. The more we studied Acts, the more our hearts were broken.
Uma sifunda sifundisisa incwadi yezenzo, yilesi sikhathi inhliziyo zethu zephuka kakhulu.
We reached the verse where Peter, John, James, Philip, and all the others were gathered in the upper room in prayer.
Sifunda indawo indima lapha o Petro no Johann no Jacobe babehlangene endaweni ekameleni eliphezulu bekhuleka.
Even the women were there, and the brothers of our Lord and Mary, his mother.
Nabazalwane babekhona lapho, nabafowabo benkosi bekhona, nabesifazane bekhona.
It is written that they all continued with one accord in prayer. In one accord.
Kuthiwa baqhubeka bekhuleka bemunye.
This happened before the Holy Spirit was poured out at Pentecost.
Kwenzeka lokho ngaphambi kokuba uMoya oNgcwele ehlele phezu kwabo ngosuku lwePentecost.
It had to be like that, 100% oneness, before the Holy Spirit could be poured out.
Kufanele kube njalo, kube khona ubunye obupheleleyo ngaphambi kokuba uMoya oNgcwele ehle.
This happened, the Lord's death on the cross, his resurrection, and the events leading up to the ascension were enough to unite these people in prayer.
Ukufa kwenkosi yethu Jesu nokuvuka kwayo kuze kube ukwenyuka kwayo kwakwa lokho kwenele ukuba kubahlanganise bonke laba bazalwane laba bantu emkhulekweni.
To me, this seems to be the greatest miracle of all. The unity of Christians. Sorry.
Lokhu ke kumina kuyisimangaliso esedlula eziningi esahlanganisa amaKristu.
Normally they quarrel and slander behind each other's backs. They kill each other with their words.
Kaningi bayashayana babelwe bahlebane ngendlela eningi ngamazwi bakhulumane kabi.
But the death of the Lord Jesus and his resurrection moved them so deeply that they were drawn closely together in prayer, and it was possible to say of them, they were one in spirit.
Kodwa ukufa nokuvuka kwenkosi yethu Jesu lokho kwabanyakazisa kangangokuthi kwadala ukuthi babe munye emkhulekweni, babe munye emoyeni.
How deeply has the cross of Jesus moved our hearts? What does it mean?
Ngabe thina isiphambano senkosi yethu Jesu sisinyakazise kangakanani futhi sichazani kuthina?
They were of one mind. Are we still of one mind?
Babe mqondo munye. Ngabe thina sisemqondo munye na?
Each one of us that want to follow the Lord, are we in one mind?
Lowo nalowo phakathi wethu osafuthandayo ukuyilandela inkosi, ngabe simqondo munye na?
Abram was prepared to separate.
U-Abraham wayelungele ukwehlukana.
How often don't we see parents divided over their children?
Kukangakanani sibona abazali behlukene ngenxa yezingane zabo.
It is sad when that happens.
Kuyadabukisa makwenzeka okunjalo.
It's dangerous when that happens.
Futhi lokho kuyingozi makwenzeka.
Because the Holy Spirit will stop working, not just in your life, but in your children's lives as well.
Ngoba lokho kuzodala ukuthi umoya ongcwele anqamuke ukusebenza, hayi empilweni yakho kuphela, kodwa nasempilweni yezingane zakho.
And how often have we seen it in the past that parents are divided because of their children, and even though their children don't have the same spiritual insight as they should have.
Kaningi sikubona kwenzeka lokho uthole ukuthi abazali bahlukene ngenxa yezingane zabo, izingane zabo ezingenalutho lokomoya empilweni zazo.
But yet the children want something.
Kodwa ziyakudinga ukuthize izingane kubazali bazo.
They say something.
Kukhona ezikushoyo futhi.
They're not happy about something.
Azithokozi ngento ethize.
And then the parents don't get along.
Bese uthole ukuthi abazali sebehlukene abasahambisani.
If I look at Abram's life, parents, it's better you separate.
Mangibuke empilweni ka-Abraham, bazali kungcono uma nihlukene.
Separate instead of bringing division.
Ukwehlukana kunokuba kube khona ukuthi kube khona uqhekeko.
It's hard.
Kuyinto enzima elikhulu,
but we cannot afford to lose unity.
Kodwa ngeke sikumele ukuthi silahlekelwe ngubuntu.
Maybe like Abram, you need to give up something.
Mhlawumbe njengayo u-Abraham kube khona esidinga ukuthi sikudele.
Maybe you need to let go of some things.
Mhlawumbe kumele kube khona izinto ezithize okumele ngidele.
For the sake of unity.
Ngenxa nje yobunye.
Else it's better you leave.
Ngale walokho kungcono uhambe.
One of you, I don't know which one.
Omunye wenu angazi umphi phakathi kwenu.
But parents, we've got all the help we need.
Kodwa abazali sinalo lonke usizo esilidinga.
If we don't agree or there's disunity, let's go to an older person. There are people that can help us.
Uma sibona ukuthi asivumelani kukhona ukwehlukana, asiye komdala kunathi ongasiza.
Otherwise, we become carnal Christians.
Ngale kwalokho sogcina singamaKristu aphile enyameni.
Carnal Christians, if I just say it in a simple way, you concentrate on that what you see in front of you.
AmaKristu aphila ngokwenyama, mangakubeka ngalendlela ukuthi umuntu aphile thembela kulokho akubona ngamehlo.
You don't look at it spiritually. You look at the situation and you say, humanly, I want this now.
Angabe sabuka izinto ngokomoya kodwa abuke ngokwenyama. Athi mayibuka into athi hayi ngifuna kuhambe kanje mina.
My poor child is gonna lose out.
Ngaleyo ndlela ke umntwana ke usezolahlekelwa yithemba ukuthi uzothemba abanye.
And it breaks the unity and it stops the Holy Spirit from working.
Lokho kunqamula ubudlelwane nobunye bese kunqamula ukusebenza kamoya ongcwele.
I'm reading from a sermon from Reverend Stegan.
Mangafunda ke intshumayelo kaMfundisi Stegan.
I'm not sure what date this was.
Angikhumbula ukuthi kwakungaluphi usuku.
But he took a service and he spoke about things in revival.
Wathatha inkonzo wakhuluma ngezinto ezihlukene ezithinta imvuselelo.
Things needed for revival.
Izinto ezidingakalayo ngemvuselelo.
And then he took a service and he said, and the heading was things that ends revival.
Isihloko sakhe kwakuthi ekhuluma ngezinto ezinqamula imvuselelo.
I'll just read a few.
Ngizofunda nje kumbalwa.
One opposes the other, one is against the other. Even the spirit and flesh opposes one another.
Omunye ummelana nomunye, omunye uphikisana nomunye.
Even the spirit and the flesh opposes one another. The flesh is against the spirit, even if they are Christians.
Umoya nenyama kuyaphikisana kuyaphambana. Inyama iphikisana nomoya.
The carnal Christian, the one who sees just the things in front of him and not the spiritual.
Umuntu obuka izinto ngokwenyama angabuki ngokomoya, ongabuki izinto ayibuke ngokomoya.
The carnal Christian will always oppose the spiritual, and the spiritual cannot go along with the carnal Christian.
Umuntu ophila ngokwenyama akahambisani nomuntu ophila ngokomoya.
They will never be united.
Ngeke babe munye labo bantu.
Do you now understand why Christians are at loggerheads with one another? Christians, not heathens, Christians.
Uyacabanga kwecabanga ukuthi yini amaKristu thola ukuthi abanokuxabana. AmaKristu hayi abantu nje.
A carnal Christian will always fight.
Umuntu ophila esenyameni njalo uyalwa.
He is the biggest enemy of the spiritual Christian.
Uyisitha esikhulu somuntu ophila ngokomoya.
Not the heathen.
Hayi umhedeni.
Not the godless.
Hayi umuntu ongenankulunkulu.
The Christian.
UmKristu.
Our opposition does not come from the heathen, but from the carnal Christian.
Izitha zethu akizo kakhulu abantu abangakholwa kodwa abantu abathi bangamaKristu kodwa bephila ngokwenyama.
A carnal Christian in the kingdom of God is a curse to the work of God.
Umuntu ophila ngokwenyama esemsebenzini kaNkulunkulu lo muntu njengesiqalekiso emsebenzini weNkosi.
In this way the devil from hell has got his angels amongst the Christians.
Ngaleyo ndlela uSathane osesihogweni abe nengilosi zakhe phakathi kwamaKristu.
That is why Romans 8 says that to be a carnal brings death.
Yikho incwadi yabaseRoma isahluko sesishiyagalombili ithi ukuba senyameni kuletha ukufa.
A carnal Christian goes against the spirit of God and that which is spiritual. Pray that you will not be carnal, because then you will be in the wrong camp.
Umuntu ophila esenyameni uyamelana nezinto zokomoya, melane nabantwana bakaNkulunkulu abaphila ngokomoya. Khulekela ke nawe ukuthi ungabi ngonjalo.
You will not be fighting with God, but against him.
Ngoba uyobe ungalwi nje noNkulunkulu kodwa uyobe umelene noNkulunkulu.
Are we in total unity?
Ngabe thina simunye ngokupheleleyo na?
With our fellow Christ-taught Christian.
Nabanye abazalwane bethu abafundiswe ngobuKristu bengamaKristu.
Is there one person that I can say, with that one, I am not in unity?
Kukhona noyedwa engingasho ngayo ngaye ngithi hayi usibanibani angimunye naye.
And if that's the case, sort it out.
Uma kunjalo, ayilunge leyo ndaba.
When they came together for this Pentecost feast, there were many other people that were not in that room.
Lapho behlangene ngalolu suku lwe Pentecost, babenibaningi abanye abantu ababekhona bekulelo gamela.
And when they saw what happened, they were amazed. They stood amazed.
Lapho bebona lokho kwenzekayo bamangala.
It says here, in verse 5, and they were dwelling at Jerusalem, Jews, devout men. These were not just any men. These were devout men that came from all over the world.
Lapha endimeni esihlanu ithi kwakukhona namaJuda behleli ndawonye beqhamuka ezizweni eziningi zomhlaba.
But they were not in that unity in that room.
Kodwa bekulelo gumbi kwakungekho ubunye lobudingakalayo.
I don't know why, or what their thinking were, or why they were not there.
Angazi ukuthi umcabango wabo wawunjani nokuthi kwakungani ukuthi kungabikho ubunye.
But devoted men coming to the same feast.
Kodwa abantu abakholwayo beze emkhosini munye.
But somehow they missed out.
Kodwa ngandlela thize balahlekelwe.
Somehow one can say they missed the bus.
Maybe
they were not on the station. Maybe they thought it's not necessary. Maybe some knew, but they say, oh, we don't need to go there. Maybe they said, we'll do things in our way. I don't know exactly what the situation was. But it's possible that we can be devout Christians, but miss the mark.
Kungenzeke impela ukuba sibe ngamakholwa kodwa silahlekelwe iloko okufanele sikuzuze.
It is possible that we are devout Christians but we miss the mark and we miss the blessing of the Holy Spirit.
Singaba ngabakholwayo impela kodwa silahlekelwe isibusiso sikaMoya oNgcwele.
And we miss the working of the Holy Spirit.
Silahlekelwe futhi na ukusebenza ukubona ukusebenza kaMoya oNgcwele.
This morning, Baba Mfundisi still prayed with me, and he prayed and he said, Lord, please work.
Lapho ubaba Mfundisi ekhuleka nami ekuseni namhlanje, wakhuleka wathi Nkosi, sebenza.
That is what we need.
Yilokho esikudingayo.
The Holy Spirit to work.
Ukuba uMoya oNgcwele asebenze.
But if we're not united, we stop his working.
God uma singemunye siyakunqanda siyakuvimba ukusebenza kwakhe.
We can pray till we are blue in the face.
Singakhuleka size sijuluke sibe lihlaze ebusweni kodwa kungenzeki lutho.
In English you say you pray till you're blue in the face. You can pray as much as you like.
Ungakhuleka ngendlela uqabalasa ngendlela othanda ngayo ngesingisi ke bathu khuleka uze ube lihlaza. Ungakhuleka ngendlela othanda ngayo.
But God can stop working.
Kodwa uNkulunkulu akuvimbi ukusebenza.
Unity, the Holy Spirit came down. Disunity, he will stop.
Ngobunye uMoya oNgcwele wehla, ngokwehlukana uNkulunkulu uyama ukusebenza.
So dear Christian, what is my life like?
MaKristu amahle, injani yami impilo?
My talking,
ngokukhuluma.
My walking,
ukuhamba kwami,
my work,
ukusebenza kwami,
everything I do,
konke engikwenzayo,
do I separate or do I bring together?
Ngabe ngiyehlukanisa no ngidala uqhekeko noma ngidala ubunye?
It doesn't mean you cannot get a hiding.
Akuchazi ukuthi ngeke
get what? A hiding.
Oh, akuchazi ukuthi ngeke wathola uswazi.
In the olden days when we were still allowed to give hidings.
Ngekhathi edluleke lapho umuntu esavumelekile ukuthi anikeze uswazi.
When your child was naughty and you gave him a hiding in the right way.
Uma umntwana ekhombisa ukungezwa bese umfaka uswazi ngendlela efaneleyo.
For the time after that hiding, you know what the child wants? He only wants to sit on your lap.
Ngemva kokuba kade umnikeze uswazi umntwana, uyazi ukuthi uzowenze njani? Uzofuna nje ukuzogona kuwe.
That hiding brought unity.
Lolo swazi lwadala ubunye.
Hiding in the right way can bring unity as well. So don't think if I give a hiding, I divide.
Uswazi olusetshenziswa ngendlela eyona yona ludala ubunye.
Or if I get a hiding, I must go and sit and sulk and say, no, this is too difficult for me, this is too hard.
Even Jesus
sometimes spoke very hard to his disciples.
But
the result, the fruit was that they brought together by it.
Bekudala ithe bekuba nezithelo ezinhle kudala ukusebenza kaNkuluNkulu nobunye.
The fruit will show whether that was done in the right spirit.
Ithelo ke izokhumbisa ukuthi okwenziwe kwenzeke ngomoya omuhle na.
Except of course if I don't want to accept it.
Ngaphandle kuma ngingafuni nje kwakumukela lokho.
Dear Christian, what is taking away your unity? What stands between you, your fellow men, between you and God?
Mkristu othandekayo, yini lene phakathi kwakho nomunye umkristu? Yini lene dala uqheke phakathi kwakho noNkulunkulu na?
When Jesus prayed, he said, let them be one like I am one with the Father.
Lapho iNkosi uJesu ikhuleka yathi, mababe munye njengoba nami ngimunye noBaba.
Think how Jesus and Christ is one.
Awucabange nje ukuthi iNkosi uJesu
That's the unity that should be between us. Like the triune God being one, we should be one. So let us remove the sin that divides. And may the Lord help us, each one of us, that we will have that unity and that we will strive for that unity. So that the Holy Spirit can work. Work in such a way that the people will stand amazed. Yesterday someone spoke, and they spoke about the unity in difficult times. Sometimes it needs to be get difficult. It needs to be difficult times so that there can be unity.
Omunye izolo ukhulume ngobunye eyikhathi nezinzima. Kwesinye isikhathi kudinga ukuthi kube nzima, kube likhuni ukuze abantu babe munye impela ngeqiniso.
But may we, when those storms come, may we pull together, may we become unity, not that we flee in all directions.
Sengathi kungathi nathi lapho ifika lezo ivunguvungu sibe munye kakhulu zingasihlakazi.
Sometimes when the storm comes, you can find many different ideas, but may it not be such in our lives.
Kokunye lapho kufika ivunguvungu uthola imicabango eminingi eyahlukahlukeneyo, kodwa sengathi kungebe njalo kithina.
Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngalelizwe sesilizwile.
We thank God for this word which we've heard.
Ngamangala enhlizweni yamangizwa konke lokhu ngoba lelizwe kade lingidla nami ngalezi insuku.
I was amazed as I heard all that was said, because in these days this was the very word which exercised me.
Nalomkhuleko oyisimanga umkhuleko wenkosi yethu Jesu.
And this amazing prayer of the Lord Jesus.
Nokucabanga futhi ukuthi laba bantu kade bekhulekelwa bekungobani.
And if you consider who the people were that he was praying for.
Ubengakhulekela abahedeni, ubengakhulekela abantu abangaphandle, ubengakhulekela abantu abakude.
He wasn't praying for the heathen, for the people outside, far away. He was praying for those who were in the inner circle that were close to him.
And that
is what exercised him, that consumed him, that he said, I must needs go to Jerusalem.
He realized
it won't come right, it won't work, unless he went to Jerusalem. He had to go to Jerusalem.
Obama efike Jerusalem ila kuzofezeka lento.
It's only by going to Jerusalem that that for which his father had sent him would be fulfilled.
Kodwa ngaleso sikhathi abanye abaqondanga lokho noPetro akaqondanga lokho. Itha ethi inkosi ngeke kulunge akumele ukuthi wena uye Jerusalem. Ila uJesu athi emva kwami Satan.
But many didn't understand that. Even Peter didn't grasp it. That's why he rebuked the Lord Jesus and said, Lord, never, it shouldn't be like that. And at that time, Jesus rebuked him and said, behind me, Satan. He said, you don't see things the way God sees them. You don't understand things in the right way.
UJesu kwakumele ukuthi aye eJerusalem ukuba kwenzeke izinto ezinkulu phakathi kwabafundi bakhe.
Jesus had to go to Jerusalem in order for this great thing and work to be accomplished amongst his disciples. Jesus knew his disciples intimately. He knew their condition and how often the flesh played a big role amongst them, where there was strife and there was disunity and there were selfish ambitions, and the one wanted this and to sit there and this to happen, and he realized that isn't how it should be. They weren't where he was. And while they were busy with their selfish ambitions and the positions that they wanted to occupy, it was at a very critical time in the life of the Lord Jesus, where he, so to say, experienced the pangs of death. But they were in a totally different wavelength, a totally different station. They weren't involved with that which he was busy with. They didn't have the same spirit. And so Jesus interceded for his disciples fervently before his heavenly Father, that they too may receive that same unity of spirit that he had with his heavenly Father. It's not something we should take glibly. It's not something that we should take superficially. This is a very deep spiritual truth, and we need to examine ourselves and be before the Lord and say, Lord, do I have that unity that you and the Father have? And that is what the Lord Jesus prayed for. That unity of that same caliber that he and the Father has, that we should have that unity here where we are, even if we are nothing, even if we are what we are, but that he brings it about amongst us.
Nokubuka ukuthi inyama nomoya uhlala kwizinto enje ehlukene eidala isixakaxaka eidala ukuthi kube khona ukuhlukana inyama nomoya akumele ukuba sikuvumele lokho kusebenze phakathi kwabantwana bakaNkulunkulu.
And this truth of the flesh and the spirit, which are at loggerheads with each other, at enmity with each other, they can never go along together. And where the flesh is at work, that brings about that disunity, that brings about that scattering, and we should not allow that in our midst.
Cabanga umuntu esemoyeni ephilela uNkulunkulu, ngiqhamuka mina nezinto zenyama izohlangana kanjani leyo nto, ngoba vele ngicabanga ngenye indlela, ngibuka izinto ngenye indlela, asihambisani, sihlukene. Kusebenza inyama umoya awuhlangane nalawo kusebenza khona inyama, ngoba njalo makusebenza inyama izinto uyibuka ngehlo lenyama.
Just think about that. You maybe come with your carnal outlook, your carnal way of thinking, your carnal attitude, and you now come to a person who is in the Spirit. How will you be one with that person? How will you see things in the same way? It's impossible. And that's how it is when the flesh works amongst us.
Kodwa lapho siyafunda ukuthi ukholwa, ukholwa kuyabiza bazalwane. Kubiza ukuthi ngisuke la ngikhona, kubiza ukuthi ngikhohlwe mina ukuze ngizuze omunye umuntu. Iyathinta indaba kaAbraham ukuthi wayesesimeni sokukhetha, wayesesimeni sokuthi abukena kahle izinto. Kodwa noma ekuleyo ndawo uthi qha, angidedele lo, awukhethe wena ke, uthanda ukuya ngaphi, mawuya ngala, mina ngizoya ngala, mawuya ngala, mina ngizoya ngala. Kwenzela ukuba lokho kushiye kukhona ukuthula, kukhona ubunye, noma kumbizane, uma kungezolahleka le ndaba yobunye nokuthula, ngcono kwenzeke lokho.
Brethren, the faith costs. It costs you something. In fact, it costs you everything. It costs you your life. It costs you to lay your life on the altar, to die to yourself. Take for an example Abraham, when he became aware of that disunity amongst their herdsmen, he went to Lot. And even though it cost him something, he said, let us separate. You choose which direction you'll go. I'll take the other direction. He put that on the altar because he wanted no disunity and friction amongst them.
Ukuba semoyeni kuhambisana nokuyithoba nokuvuma ukulahlekelwa noma kukubiza ukuphila kwakho. Uma nje lokho kungena kunqamula ubudlelwane bakho noNkulunkulu, uma lokho engikwenzayo kuyodala ukuthi kube khona ukuthula, ngcono ngilahlekelwe lokhu kunoma ngitshele ukuthi mina bengi-right, bengenza ngendlela e-right. Ekugcineni kodwa kukho ubu-right, ukuthula kusekho.
If we want unity, we need to be prepared to humble ourselves. We need to be prepared to die to ourselves. And if I've got a different way of looking at things than somebody else, and I say, well, my way is the right way, and I fight for my way because it's the right way, what does that help if your right way in the end leaves everything with no peace and no unity?
Kusho ukuthi lokhu ngiyumntwana kaNkulunkulu kuyengiqinisa, kunginikeza amandla ukuthi noma bengikholwa ake ngiqalaze ngapha nangapha, ngisakwazini ukukhokha inani, ngisakwazini, ngisasho yini ukuthi inkosi noma kungibizala, kungibiza ukwehla, ngilekelele inkosi ngehle ngiyithobe ukuze kusale kukhona iphunga elimnandi, kukhona ukuphila, kukhona intokozo, kukhona ukujabula.
And so by this we are encouraged. Even though I'm a child of the Lord, even though I walk in the faith, to look at all directions and to look at my life and examine myself and see, am I still prepared to pay the price? Am I still prepared to humble myself, to go down, to lay my life aside, that I may leave that sweet fragrance behind me?
Okunye kuyoba yikho lokho ukuthi umuntu aqalaze ngapha nangapha athi kodwa empeleni liqiniso lilonke, imini engiright, imini ebengenza okuyikhona. Uma ngibuthi ngibuka konke ukukhuluma kwami, ukwenza kwami, angiliboni iphutha. Pho kubaluleke ngani ukuthi ngibe ngehle ngaphezu kwalokho na?
Now a person may be fall in this danger where he looks this way and that way and he says, you know what? I'm the only one who is right. Everybody else is wrong. Why should I humble myself? Why should I lay my life aside? Because I'm in the right. Everybody else is wrong.
Nkulunkulu siyambonga ngomsebenzi walapha kwasiza abantu. Nkulunkulu umsebenzi asinikeze wona, siphona ngabantwana bakhe ababenxusa besemkhulekweni, bethandaza. Becela uNkulunkulu, uNkulunkulu wabezwa, waqhuma umsebenzi. Sithi uNkulunkulu, siyakubonga, siyakudumisa ngakho lokho ngabantwana bakho Nkosi abazidela bazuza lokho esasakuthola nathi.
And we thank God for the work here at KwaSizabantu Mission, the work that God started by working amongst his people, amongst his children, those who were before him day and night, crying out to him that he would work, and then he started working in their midst, and he dealt with them, and they laid their lives aside. They died to themselves. They gave up everything so that God would work amongst them, and we inherited that work from them, and we thank God for them, that they were prepared to pay that price.
Unkulunkulu wakwenza kukhona uyasebenza unkulunkulu okwami nokwakho manje sekukuba sibheke yini lento engalimaza umsebenzi wenkosi sikhuze lapho kulokho esibona ukuthi kuzongcolisa kuzolimaza kuzoqeda ubunye kuzoqeda ukusebenza kaNkulunkulu sithi uNkulunkulu akakufuni lokho.
And now it's your and my responsibility to look into our lives and to see what is there that would stop the working of God in our lives and in our midst, what would bring to an end this disunity, what is there that will defile the work of God, that will spoil God's work, and those are the things we've got to face in our own lives and deal with it and around us. How wonderful that we still have those who've gone before us, who are still with us, that we can look up to them, we can look at their example, we can learn from them and follow the same way and follow them as they follow Christ, not that we bring in our own ideas and our own way.
Silalele bekhuluma, silalele beyala, silalele beqondisa, sithi nathi yiyo le ndlela esifuna ukuhamba ngayo, asifuni kwethu, asifuni uqambe yethu imigwaqo emisha esingayazi ukuthi iyoholela abantu kuphi nendawo. Sifuna ukuhamba ngayo le ndlela ukuze ungafi umsebenzi wakaNkulunkulu owadaleka ngenyembezi.
We want to learn from their example. We want to follow the example. We want to listen to their advice. We want to accept their rebukes, because by that we will receive life. We don't want to go our own way. We don't want to start a new way where we don't know in which forest and in which bush that's going to end.
Abraham, uthi Lot, mawuthanda ukuya ngala shona ngakhona. Mawuthanda ukuya ngale hamba khona mina ngizobheka le ukuze kuhlale kukhona ubunye. uNkulunkulu angihawukele, uNkulunkulu asihawukele sihambe kulo mgwaqo.
Abraham said to Lot, Lot, let's not have any division. You go this way and I'll go that way. You choose this, I'll take that. May the Lord help us that we will follow the same example.
Ukuba sibe abantu abakulungele ukuthi noma kusibizana leyo price lelo nani okumele ubalikhokhe sibe sikulungele ukuba silikhokhe ngoba sifuna lo msebenzi, sifuna ukuthi uNkulunkulu asebenze aqhubeke aye phambili nezizukulwane nezizukulwane zizuze ngoba thina sabambelela sethembeka kulokho esakubonayo nesakuzwayo.
By God's grace, we want to be prepared to pay the utmost price, whatever it may cost, that we prepared to pay that price, because we want our generation and the following generations to still be blessed through this work, through that which we have received, by our being faithful, by our perseverance, by our holding on and keeping on to that, that that may be so.
Nomphumela ukuhamba kwakhe uJesu eJerusalema ukuthi kufezeke ukuthi eJerusalema yabonakala imsebenzi emva kwalokho wehla umoya ongcwele wasebenza phakathi kwabafundi bakhe ababe novalo ngaphambili lwaphela uvalo ababenza beqhubeka bephila ngokwentando yabo bathola ukukhameka bathola ukwaphulwa bathola ukuqondiswa bathola ukubunjwa kabusha ukuba bayihambe le ndlela manje sebeyihamba ngenye indlela ngoba phakathi kwabo kusebenza umoya ongcwele.
And the outcome of that which Jesus did, that he was prepared to pay that price to go to Jerusalem, to go to the cross, we see the outcome of that amongst his disciples later on when the Holy Spirit came down and he worked in their midst and he transformed them and renewed them and made them new people. Those who were afraid and timid became courageous. They became bold in the face of danger. Those who went their own way and followed their own will, they bowed down, they bowed, they died to themselves, and their lives were changed, and they were prepared to live a self-sacrificial life in the Spirit of God. That's what Jesus brought about there on the cross.
Umusubone telo zalokho uba nokubonga uthi awu siyabonga Nkosi Jesu ukuthi ungalalela umuntu ulalele lokho okuthunywe uNkulunkulu ukuba kwenzeke ngoba besiyoba yini uma wagcina ungalalelanga sasingeke sikuthola ukuphila sasingeke silithola ivangeli sasingeke sithola umoya ongcwele osiqondisayo nosilulekayo nosikhomba indlela sasiyophila kanjani ngabe sikuphi namhlanje uma kubanga umoya ongcwele esebenza phakathi kwabantwana bakhe na.
And we can only thank the Lord Jesus that he didn't listen to man, he didn't listen to Peter. He wasn't deviated from that way which he had to go. He was prepared to pay the price and the utmost price. And he went that way. And because of that, we received the Holy Spirit. Because of that, God could work in our midst. What would we have been? Where would we have been today if it had not been for that? What would we have been if it had not been for the cross of our Lord Jesus Christ?
What wa indlela yesiphambano nokuba sonqamulezweni lwakhe kwakuyindlela enzima kwakuyindlela ebuhlungu kuleso siphambano esimahadla hadla kuleso siphambano esisenane kudinga ukuthi umuntu akhokhe inani kodwa uJesu waba umuntu olungele ukukhokha inani ukuze thina silithole siyithole insindiso singafuna ukuyidedela kalula.
That was a hard and a difficult way. That way, the Via of Dolorosa, that cross was heavy. It was rough. It bruised him. It scuffed him. He was mangled. His body was changed without that one couldn't recognize him. But he was prepared to go that way, that his cross could work in your and my life. Can we take that lightly? Doesn't that mean anything to you?
UJesu wayesenzela indlela yokukhululeka emaketangeni kaSathane. Singasaphile esonweni, singasaphile encindezelweni sono esimcindezelayo simbulala umuntu.
Jesus went that way, that you should no longer walk the way of sin. You should no longer persist in your sin, but turn away from it.
Lafika ivangeli, kwafika ukukhanya, kwafika ukuphila. Sifuna ukudedela lokho na? Sifuna ukuba silahlekelwe lokho na?
The light came of the gospel. Do you just easily want to let go of it? Do you just easily want to sell it and just lose it?
Uma kungibiza ukthoba, umkhule kwami uthi Nkosi ngisize, ngehle, ngithobe, ngilalele, ngabe ukulalela nje, ngikwenze lokho okudinga ukuba ngikwenze ukuba kuqhubeke ukuphila.
And if it costs me to bow, Lord, make me willing to bow, to die to myself, that you may live and that your will may be done. That not my will be done, but the will of the Father. By God's grace, may we allow nothing to come in that will disturb this unity amongst us, but that we'll be perfectly one with the household of the believers. Shall we pray? Our Heavenly Father, thank you for your working and your speaking to us.
liyamangaza Nkosi lisimanga izwi lakho kuyathinta enhlizweni.
Lord, your word is amazing and it stirs our hearts deeply.
Umkhuleko wakho Nkosi ukhulekela abafundi wawukhuleka Nkosi ugcizelela ukuthi bagcine baba bemunye.
And that prayer, that intercession of yours for your disciples, O Father, make them to be one.
Uthwena Nkosi mabethandana bemunye izwe liyobona Nkosi ukuthi ungithumile.
And you said if they love one another and they are one, the world would recognize that your Father has sent you.
Siyakhuleka babo sezulwini selekelele siphile lempilo yobunye nawe ukuze sibe munye nomakhelwane wethu futhi.
O Lord, by your grace, help us to live in that unity with you in the first place, that we may also be one with our fellow brother and sister.
Siyakhuleka Nkosi ukuthi umsebenzi wesiphambano ubonakale empilweni zethu, hayi nje kuma kwamasonto kuphela, kodwa zonke insuku zesonto nezenyanga, njengoba Nkosi usimisele ukuba siphile kuzo.
And Lord, may the work of the cross be evident in our lives, and not only on Sundays, but every day of the week, every day of the month.
Selekelele Nkosi ukuba usilekelele singahambi ngokubona kwamehlo ethu nangokwentando yethu, kodwa kwenzeke intando yakho babo sezulwini ngathi.
Help us, Lord, not to walk according to our own carnal way of seeing things and our own will, but that we may walk according to your will.
Sigcine Nkosi sihamba nawe indlela yonke ngokomusa wakho nangokothando lwakho.
And by your grace, Lord, that we may go all the way right to the end through your grace and through your love.
Singafiki lapho sibona sibakhulu khona, singasafiki lapho sibona sibakhulu singakwazi ukutshelwa singaboniseki, selekelele Nkosi sibe ngabayithobayo ukuze kubonakale wena Nkosi phakathi kwethu.
Lord, help us never to get to the place where we think we know things, we can do things for ourselves, but that we'll always remain humble and never get to the place where we think much of ourselves. By your grace.
Sigcine Nkosi sivuthe othandweni lwakho, sivuthe enhlizweni Nkosi ukuze ivangeli lakho lingacimi.
May we be fervent on fire for you, that your gospel may not be quenched.
Cela konke lokhu ngegama lomfeli wethu Jesu.
We ask all this in the name of our Lord Jesus and of our Redeemer, the Lord Jesus Christ.
Amen.
Amen.